ya bụ njọ. O nwere ego na n'Imo, ife dị n'ime ya bụ ezigbo omume. O nwere ego, ọ dịka ya dị nwe. Onye nwere ọncha, ọ dịka ya bụ njọ. O nwere ego na n'Imo, ife dị n'ime ya bụ ezigbo omume. O nwere ego, ọ dịka ya dị nwe. Ọ dịka ya bụ njọ. O nwere ego, o nwere ego na nyiwo ofu. Ife dị n'ime ya bụ ezigbo omume.
Thank you. You know, susu kosoba yo wi ma amin fio kente ya wanwe ya haleluya baba si fio kente ya wanwe ya haleluya mela su kwa fio kente ya wanwe ya haleluya
Mama, let me come in. Mama, what man is in every name for? Yeah. ni wo ni wo ba be ni wo te be ni wo se gwen jo ala ba ba ya wo wo wana be ti be ni wa gwa wo yen gbe wana ma na bo e mi ba e ti be ne ba se wo ma se ka bi ti wo e na e le ga ga au san wa o I want to show me a gala. You won't be no any gag. Go dance more. I'm see a gala. The baby was a gala. Tapity won't be no any gag. Good. I'm see a gala. I want to go to Lagos. The baby was a baby was a Lagos. And I go my way. No any gag. O bujado, bujado, ah, ah, ah. O bujado, bujado, ah, ah, ah. Ay, wa, wa, wa,
ay, wa, wa, wa.
Oh,
Onyami berei, onyami berei, onyami berei, na ya memreba.